www.adzukulu.com.
Monga nthawi yandiphunzitsa chiphunzitso, nthawi yoyikika lipenga lalira, mkango wagona kuti ulandire korona kudzanja lamanja la mwana wa munthu. Soja wa mphawi, chida chomenyera ufulu, amphawi ndi yandende, chiphona pachilungamo. Mzimu wa soja ugone, walimbana nako, kulimbana pabwino.
Lina litsiku la bwino bwino, kuna cha monga mantawi zonse.
Kare kare, namva utenga, waguri soja, wadisia.
Choka titi, choka jurire.
Chalusa, chachaika, wati choke na okoneba. Ulendo, kosa beleka, maso achu sasa monaso.
Zati watu dima wakwa, taluza tachoka ifelelo.
Zawawa, zapweteka, mati choke la motiti muta.
Mlelo kongwa, wotije beta, wasawana kobe.
Nako andale zanzi wawa ai
simu wa soja uzakona
oso wala mulo ligu wabagira
simu wa soja uzakona
obonya foti akujerera ufulu
simu wa soja uzakona
I'm how we survive.
zila utije beta obanda tango oye sandali yense
watangiza oyimba ambili pa Malawi
simu wasocha uza
loud and clear
ine ndeko mbuye yeso zakale po Nigama simba zaifa yanga Abwezi ya mbele sama kulwa Talusa,
Talusa,
Talusa
Tataika,
Tayama
Watichokela ukonde
Waenda ulendo,
ulendo,
ulendo
Masoa,
Sajamo,
Sajamo
Agapune soja, agapune,
soja,
walimbana na kopa jiko,
walimbana,
kulimbana,
babu,
simu wa
soja,
More music on atukulu.com.